Black Market Records.
Hey, yo, Clamor. This Billy.
Yeah. Don Murang.
No record.
Yeah. Jelef ni ngumu, kanero kila yut ni mkora. Ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola.
Benjamin
McCracky, skizi wanebia mamamboga. Mamamboga. Bora ni pake, ukiwa na biz, buda hola. Hola yami.
Kila kitu mnaweka bei juju. Au mnataka situ kule mapu. Mnachukia venye tunasema true. Mnajifanya hamsiki, oi, naongea na yuyu. Mnakata stima kila sasa. Tutapiga jemboka tunahata. Karao bila kosa na kudaka. Kupicha so explain mzea na guraba. Ma politician wanazidi kuomoka. Maraia wanazidi tu kuchoka. Even sembe bea tufiki hata kota. That's why my youth wote wamekua wakora.
Kanero kila youth ni mkora. Ni mkora. Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola. Benjamin McCracky, skizi wanebia mamamboga. Mamamboga. Bora ni pake, ukiwa ni biz, buda hola. Hola yami.
Nafanya wash, lakini wao onyesha nguo. Maisha posh, kaina ufunguo. Hakuna portal kwa barabara, you don't know. I know I'm hot, jude miako neza muanua. Ni odi wa Murang'a tena bro akiwa lie. Na wao ni tandovu kila saa nkiwa high. Juni lipiga kovu freestyle wakani hype. Na wana njoke lichora tatu yangu kwa thai.
Ni ngumu, kanero kila youth ni mkora.
Ni mkora.
Nafinya lapi, kazi ni kuchoma madola.
Madola.
Benjamin McCracky, skizi wanebia mamamboga.